21 wendi landudwa ngeze no munigo mungabaguzewo gochimanyi muchalo cha fewali wabagula yo abagule takala feyo kuchija
bacha hawayaye batyabo belinya system no ngali batisa okulyogerako batyabo agagabi gatya nyo nelinya system no ngali batisa okulyogerako
jepa baliko toyomba
obudde bwamwe mwabulinyamu bwamwe owamwe mwabuzanyiramu ne mubusagiramu ne mubulumamu omuddo awana dem efa baliko tonyiga obudde bwamwe mwabulinyamu bwamwe owamwe mwabuzanyiramu ne mubusagiramu ne mubulumamu omuddo awana dem
abaliko bebazimba abaliko tebalumya Kampala bebazimba mu kibuga Kampala wowe wagwa tozimba Kampala kuwe
tozimba Kampala kumala bisera fuluma Kampala
wesonyiwe kibuga Kampala
Kampala nanyoka ayokyomuliro kwokyeza nnyo banki n'abayimbi abalina ebitone naye gwe atalinako olinawo wana
kalino
buliro kano kagenda kukwokya gwe
wazukusana
konda nakikugamba luli awana kalino buliro kano kagenda kubwokya mmwe mwazukusana konda mbalaba nakibagamba luli
jefa
baliko toyomba obudde bwamwe mwabulinyamu bwamwe owamwe mwabuzanyiramu ne mubusagiramu ne mubulumamu omuddo awana dem efa baliko tonyiga obudde bwamwe mwabulinyamu bwamwe owamwe mwabuzanyiramu ne mubusagiramu ne mubulumamu omuddo awana dem
tetwazze kulwana fe twazze kuyimba tetwazze kuyomba fe twazze kuyimba abantu baffe banyumirwe bawagizi baffe bawagire naye okulwana kufusa okulwana
n'okuyomba kufusa okuyomba oba Uganda yabaki mbuuza mulwanira kimwe
chikeni ne mukuba abasawo ne mukuba mu lubiri ne mukuba
bangi mukubye
n'abakyala mukubye n'ekiki
muli bayimbi bawa maama awana
yefa baliko toyomba
obudde bwamwe mwabulinyamu bwamwe owamwe mwabuzanyiramu ne mubusagiramu ne mubulumamu omuddo awana dem efa baliko tonyiga obudde bwamwe mwabulinyamu bwamwe owamwe mwabuzanyiramu ne mubusagiramu ne mubulumamu omuddo awana dem batya awayaye batyabo belinya system no ngali batisa okulyogerako